Ladies and gentlemen, boys and girls, hustlers, dreamers, and creators, welcome to the first ever episode ya Young and Wired. Hapa basi ni sehemu ambapo vijana tunakutana kuweza kushare tips ama kushare challenges ambazo zinatukuta sisi kama vijana, na njia gani ama tools gani tunaweza tukazitumia basi ku overcome hizi challenges katika maisha. Hapa tutaongelea mambo mengi, tutaongelea mambo ya faith, tutaongelea mambo ya technology, tutaongelea mambo ya entertainment kwa ujumla, if you love to be entertained, lakini entertainment ambayo itakusaidia kiasi fulani katika maisha yako, hapa ndio sehemu yake na ndio mahala pake hapa kuchill na sisi. Normally I'll be your host. My name is Michael Goodrich, running this whole show. Ama unaweza kuniita Mike. So karibu, and I hope mpaka episode hii ikifikia tamati utakuwa umepata kitu fulani ambacho it will help you katika maisha yako. Yes. Now without further ado, let's just dive into the topic of today, ama episode ya leo ambayo ndio ya kwanza kabisa. Mada ya leo, I'm going to talk about kitu fulani ambacho kinatu face sana sisi vijana kwa ujumla, ama tunaweza tukasema vijana wengi. So vijana tu, watu wengi in short, hata ambao sio vijana inawaface sana, ambao ni kuchelewesha mambo, ama tunaweza tukasema procrastination. Nikisema procrastination, I hope watu wengi wanakuwa wanaelewa this term, kwamba it's just delaying an activity or delaying something that you know that you can do, and you know that unavozidi kuichelewesha, it is risky, au tunasema unavozidi kuchelewesha itakuja ikurambe. Yeah, kwa maneno ya mtatu unasema kitakuramba. So hii ni challenge kubwa ambayo inatuface sisi vijana. Yes, I can say that. Hata mimi mwenyewe hii, mimi ni miongoni mwa mhanga wa hiki kitu, ambaye I like to skip things. Yani ni ule mtu ambaye anapenda kufanya mambo dakika za mwisho, and eventually anakuja kutokea kwamba dakika za mwisho you might do it. Yes, unaweza kufanya, lakini it doesn't turn out the way you wanted it to be. Yes, yani inatokea kwa jinsi na ambayo wewe hukutegemea, yani haukupendelea iwe vile, lakini you had the time and you had the resources ya kufanya kile kitu kwa uhakika, lakini umechelewa. So today I think we're going to discuss that, kwa nini procrastination inatokea na njia zipi basi unazo kuzifanya ili kuepukana na hili swala. Yes, it's hard, I know, lakini ukianza kuziapply kidogo kidogo, inakutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine bila wewe mwenyewe kujua, lakini matokeo yake utakuja kuyaona. You'll be like, damn, nimetoka sehemu moja nimeenda sehemu nyingine. This is really nice. This is really amazing. So, without further ado, let's get into the reasons why people procrastinate. Au kwa nini mimi napenda kuchelewesha mambo? Yaani kwa nini sifanyi jambo? Yes? Now, the first reason kabisa ambayo ni kubwa, ambayo inatukumba wengi, I can say fear of failure. Yaani kuogopa kushindwa. So, unajua? It's like, mazini kianzisha hii business naweza nikapoteza la yangu. Yes, ama labda when you content creator, yes, unataka create zako content Instagram, TikTok, and una hofu kianza like, mazini nitakuwa I'll be just wasting my time. Unajua zile, this is bad, I don't think content zangu they're good enough or they're worthy watu kuziangalia, and ile sasa hofu ya wewe kufeli ndio inakusababisha usianze kile ambacho unakipenda. Hii mwenyewe imenikuta na inanikuta still now, lakini ndio I'm trying to get over it. Yes, kwa sababu you won't know that you will fail unless you had acted. Yani hutajua kama ulikwama kama kweli hukufanya ile jambo. Yes, now you'll be just playing tricks on your mind. Na ubongo waga unajifunza, una learn through our action. Like utakudanganya, like you be like this, unavozidi kudelay ubongo una like this, maybe this is hard, I think. So fear of failure is it's It's among the reason why tunakwama. Yes. Kingine ni lack of motivation. Mwanangu. Hii mwanangu kweli inatukumba. Lack of motivation. Motisha. Yani, you don't have the energy, you don't have the drive kufanya leswa. Yani, you don't feel like it. Lakini, you know the effect. Yani, unajua kabisa italeta impact gani. Yes. Kwa sababu kifanya kitu, kikakwama, akijakwama in a way. It's like you learned something, yes? Lakini, just the motive ya kufanya ile swala hauna. Ish. Yani just nguvu ya kufanya ile swala. Bra. Ish, 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 ish. Hauna kabisa. Yani you'll be like, ah. Perfect. I'm not gonna do it. Yes? You'll be like, ah, let me chill now. Let me just... I go do it later. Sulajua zile. Yes. Lakua hauna nguvu ya kufanya kabisa ile mission mwanangu. Ipia noni miayushu. Yani ipia noni sababu ambayo inatupelekea sisi kufeli. Na hii moja kwa moja hii kwa sababu sisi we are used to tunasema instant motives. Yani tunatakaga tupate. Unajua ili mtu we motivated ni kwamba ushajua outcome ya jambo. Sindio? Kwa mfano, let's say a movie. Unaambia, oh, hii movie ni kali kinoma. You be like, ah. Unakuwa una motive ya kwenda kuicheki kwa sababu you are told that ni kali. So you at the end of the movie you are satisfied kwamba ish, mazee hii movie ni kali kweli. So ili likupa motive ya kwenda kucheki ile series. Lakini mwanangu to start a business, ish, mazee, you be like, ah. Hamna ile instant motivation ya wewe kufanya ile swala kwa sababu yes. Ndo mambo alivyo. Kingine pia ni perfectionism. Yes. Ama tunasema kusubiri wakati wa unaofaa, wakati, mazingira. Yani just waiting for the right coincidence ambao unaweza kuanza lile swali ama lile swali. Lakini kiuhalisia there is no any, hamna perfect time. There is never going to be a perfect time ya wewe kuanza jambo. Perfect time is now. Narudia, there is never going to be a perfect time. The perfect time is now. Yes? Yeah, naona hii imesinking mwana, hii imeingia. Yani, amna muda msahihi wa kuanza swala ambao unataka kufanya. Like, content creation ina start sasa hivi. Chukua simu yako, record yourself. Watu wengine wanasema like, oh, my phone is not like, simu yangu haipo vizuri kwenye kamera, simu yangu maybe hai rekodi vizuri. And ukija kuangalia yuko surrounded na washikaji ambao wana simu kali, yani wana simu zimetulia. Ama yani coincidence, yani things are aligned. Ni kwamba yetu hata hana, yani hana ile nguvu ya kuanza. So there's never gonna be a perfect time. Na pia perfectionism is not attained through thinking. It is attained through action. Kwa utakavyoendelea kufanya, the first thing is gonna be glitchy. Itakuwa mbaya, itakuwa ya kawaida. Yes. Lakini katika ile you learn something kwamba, oh, maybe ningeanzia pale au ningefanya hivi au ningeedit kwa hivi, mambo angekuwa fresh. Yes. Lakini kwa kuwa unasubiri wakati sahihi, hautakuja kujua wapi unakwama ama wapi unahitaji kufanya improvement. Yes. So there's never gonna be a perfect time wewe anza. So hii ni sababu nyingine kama perfectionism, kwamba mtu anasubiri wakati na muda sahihi, which havipo hivyo vitu katika uhalisia. So the perfect time is now. Nyingine, distraction. Distraction mzee. Ish, mzee, au kuchanganyika. Yani uko focused kwenye swala fulani, like leo unataka nitengeneze maybe I'm a graphic designer. Yes. I'm talking about vitu digital kwa sababu I feel like hii ndio space ambayo kwa sasa is taking turn. Yani digital space it's having a big impact katika African nation kwa sasa hivi. Yani vitu vingi they're done digitally. Content creation, you can see how to a graphic designs, how to a hata business now they're run digitally. Kwa hiyo naongelea sana masuala ya digital and how you can utilize it, kwa sababu itafika time people won't have to interact physically. Yani mambo mengi yanafanyika digitally, so that's why I'm basing kwenye hili swala. So in how to tie, jinsi gani tunautilize hili swala. And I'm pretty sure right now, kila kijana right now, kwa usawa huu, wengi, they own a smartphone. Yani in one way or another. In a household, ata you can, I think, yes, data zinaonyesha, statistic shows that kila nyumba moja, yani within a house, there is one smartphone. Katika wale wote ni zeka ya mzee, ya maza, kaka yako, dada yako, mdogo wako, you can use that instead something ambayo itakusaidia. Yes, na we've seen now watu wako ndani tu, they're in their house, like, you know, na run multi business, multi million businesses. So I don't think kuna muda wa ku procrastinate na kuchill na kuanza kuwaza like you'll do it later. Na kiwalisia hamna. Now tunaenda kucheki sasa how we can overcome this, yani steps za ku overcome procrastination. Tushaona sababu zake, na hizi sababu nimezitaja like basic sana, yani ambazo zipo kila siku na zinatukumba kila siku. Lakini today I'm gonna show you sasa tips mwanangu, ni simple kinoma, they're really simple tips which you can apply, na zinaweza zikakusaidia kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Which the tip ya kwanza ni break tasks into small steps. Ile unajua kuanzisha biashara, ukija ukilichukua wazo kama wazo, nataka niwe na biashara ya nguo ya nini ya nini ya nini, au maybe nataka nitengeneze content, au maybe nataka niwe graphic designer. The task kama task yenyewe ni kubwa, lakini ukaigawa ile task kwenye vipande vidogo vidogo, inakuwa more simple mwanangu. Like nataka niwe na biashara ya nguo, yes, the first thing ni kujua watu gani utaenda kuuzia zile nguo, kwa sababu you must know your market. Yes, watu gani una aim waweze ku focus na ile biashara yako ama zile contents zako. Yes, ama wewe graphic designer, maybe example, napenda kuja graphic designer kwa sababu I love graphic designing, sorry, wewe unaifanya kile kitu chako, wewe unaihaso kwenye ile misha yako, una target nani? Yes, kwa mfano mimi in this podcast na target youth, vijana ambao wanataka ku utilize digital space kuweza kutengeneza a name for themselves. Yes, so cha kwanza unajua kwanza unamhitaji nani aweze kuwa aweze kukutwa na impact ya kile unachokifanya, si ndio? Ile ni task moja, ile ni goal moja unakuwa umekamilisha. Ukishajua watu wako, you be like, cool, nishajua ninayemtaka, and then anataka nini, au unaenda kumpa service gani. Unagundua service yako, nataka ni post content zinazohusu vijana, au nataka ni post content zinazohusu uni students, wanacho nataka ni post content ambazo married couples are, unajua? So you be like, nishajua audiences wangu wanapitia nini, challenges gani zinawakuta. Unakuwa una reflect vile vitu ambavyo wanavipitia. Now akipitia kapo kwenye page yako, lazima you be like, oh man, this is really what I'm going through. Hata follow, ataangalia, and then mambo kama mengine yatatokea. So pale unakuwa una attain lile goal lako la kwenda kuuza nguo ama kutengeneza content ama la graphics, lakini umeligawanya kwa vipande vipande. Yes, usiliwaze lenyewe kama lenyewe, that's hard. Ama unataka uuze nguo, and then nataka tuanze kuuza nguo, hujawaza like maybe I want, nataka duka kubwa sio la nini, wakati nguo unaweza kuanza na nguo moja ndani kwako, ukateke picture, ukanua hanger, ukaipiga picha fresh, ukaipost, ikapata mteja, ukapata faida, ukanua nyingine mbili, ukaendelea hivyo hivyo mpaka ukaona duka ambalo uko nalitaka. Lakini mwanzoni uko unawaza duka kubwa, lakini hujawaza hizi steps ndogo ndogo za kuweza kuachana ile duka. So make sure una break the task into small procedures. Unakuwa hapo una attain goal lako kidogo kidogo, au sio bana? Na pia set clear goals with deadlines. Come on, usiweke basi lengo kubwa ambalo halina hata mwisho. Like weka magoli yanayoeleweka. Like mimi nataka niwe natengeneza content. Content ni kitu kikubwa. Content gani? Zinahusu nini? Na unamtarget nani? Hapo ndo utakapoanza kujua unataka nini. Kwa mfano tunataka nikupe mfano mdogo. Let's say umefungwa Netflix na hujui cha kuangalia. Unaweza ukakaa lisali zima like una scroll tu kucheki movie ambayo unaitaka, ambayo movie ambayo ita suit your needs. Lakini maybe nataka niende nikaangalie maybe The Pickup. Yes. Nikiingia nikisearch The Pickup hapa naiona na click and then I'm watching, I'm streaming. Lakini ukiingia hauna kitu unaenda kufanya. Let's say pia unaweza ukasema ngoja let me go shopping. At the back of your mind haujui unaenda kufanya shopping ya vitu gani. Ukifika kule utazunguka tu mall, ukimaliza utatoka. And eventually you didn't get anything or umenua vitu ambavyo vitaki. Lakini ukiwa na clear goals and deadlines inakuwa vizuri. Example I can say kwa sisi graphic designers, yes. Let's say nasema I want to create very good poster. Yes, unaweza kuangalia ni goal lakini halipo clear na halina deadline. Yaani sijajiwekea mwisho na halipo clear. Poster inahusu nini? Nataka nitengeneze poster mbili za kupromote mechi fulani, labda Simba na Yanga, yes, in Tanzania. Simba na Yanga ndani ya hizo siku mbili. Goal ipo clear na ina deadline. Hiyo pia itakupa ile msukumo ama motisha kuweza kufanya ile swala. Yes? Kwamba kesho ndo mwisho ile kufanya ile na nili, so I must do it. Kwa mfano hata wanachuo, chuo ningekuwa napewa assignment bila deadline, zingekuwa zifanyiki. Lakini wakipewa deadline, you'll be like, tomorrow it's the deadline, it's the end. So anaforce kuifanya ndani ya ule muda ambao amepewa. Iweze kufanyaje? Kusubmit. So set clear goals na zenye deadline. Na pia kingine, hiki ndo kigumu katika vyote, ni kueliminate distractions. Hey, unazikuwa unatenga kwa dunia sasa hivi, we can say scrolling, any people are addicted to their phones. No, we are. Hata mwenye nipo kwenye addiction ya simu. Lakini at least tuna try to eliminate the distraction. Like the moment ukiwa una focus kwenye jambo lako, thing ambayo inakupa distraction, try to put it away. Yes? Unajipa breaks ya wewe kudive in kwenye lile swala lako. Labda nataka nitengeneze graphics, yes, ama nataka nitengeneze content ni post, ama nataka nianzishe biashara yangu, ama nataka whatever you're doing that you feel like it's worth doing. Kwa sababu sasa hivi ideas na creativity zipo nyingi sana, like people are coming up with idea kibao za kufanya mambo. Kuna jamaa fulani ni Mkenya anaitwa Elvis somebody, Elvis W, anajitaga Facebook, Instagram, yupo anaongeleaga things that are very, yani ukikaa ukitega sikio, it's something that is very good and very important. Na jamaa I think ameona, like yule jamaa ana vision, anaona dunia inakwenda, like it's shifting in a digital term. Yes, so huyu jamaa pia anaongeleaga vitu vizuri sana. So kueliminate distraction ni kwamba kile kitu ambacho wewe kinakufanya usifocus na lile jambo lako. Ki uwezo ukasema, unajua uwezo ukasema kiacha, at least give it time, yani at least pata muda wewe kufanya jambo lako la msingi. Yes, itakusaidia sana. And then eventually, unajua ubongo una learn through habits, patterns na matendo. So ukianza kuunyima ile kitu ambayo imezoea, kwa sababu kuna watu, mtu akiamka tu asubuhi anachukua simu anaanza kuscroll. Now, nataka nikupe challenge kwamba every time ukiamka asubuhi, don't take your phone. Just wake up, go and do your thing. Ukifanya ile ndani ya wiki tatu, utasahau kabisa. Yaani touching your phone in the morning itakuwa hata so habit yako. So hii ndio njia ya ku eliminate distraction. Let's say nyingine ni reward progress. Kama nilivyosema, reward ni tunasema pongezi ya wewe kutimiza jambo fulani, yes? Kwa mfano mtoto unamwambia ukiwa wa kwanza nitakununulia let's say a toy. Yeah, atamnulia gari labda kuchezea. Ile ni reward, umemwekea reward. So anakuwa motivated ya ku anakuwa motivated kusoma na kuweza ku attain first place ili aweze kupata nini? Gari ambayo umemwahidi. So hata wewe, hata kama ni mtu mzima, I'm not saying you should buy yourself a toy, hapana. Lakini jiwekee rewards. Yes, kwamba once niki create these two posters, maybe the next day I just chill. It really feels good. Lakini huo umefanya kitu ambacho it's worthy ya wewe kujipa reward. Wewe mwenyewe utajijaji, you know. Ukifanya jambo lako be like, ah, mzee, hii sio kitu ambacho nitaka kufanya. Lakini since umeshaifanya, it's not bad to give yourself a reward. Usijiweke goal refu, yani unafanya mpaka unachoka. Yani tamaliza lini mpaka unachoka. Lakini ukiwa umalikatakata kwenye vifungu vidogo vidogo, unaweza ukajireward mdogo mdogo, kidogo kidogo. Si ndio? Hata kwenye saving watu wanafanya rewards. Kwamba I want to at the end of this year niwe at least I have a million in my account. Yes? So kwamba ana save anaweka anakuja eti ipatikane milioni and then anaiweka at the first month alafu anaendelea kuchio. Hapana. Anaanza kidogo kidogo. Ataanza kuweka like 10,000 mpaka at the end atakuwa ameattain ile hell. Lakini akiwa anaweka 10,000, that's the first goal na imekuwa attained, si ndio? Anaji reward. So lazima uji reward let's going out maybe to have a drink to what? Yes, that is also a reward and I'm not against it. Lakini unaweza ukaji reward kwenye kitu creative, si ndio? Now this is really nice. And if bado me stick around, yeah, we are about to wrap up things and I think nimeshare vitu ambavyo ni vizuri na vimekusaidia. Na wewe pia kama you suffer from procrastination, basi drop comment yako, maswali, suggestions pia, kwa sababu this is the first episode. Umependa nini, hujapenda nini, kipi unataka kibadilishwe, because we are starting, kama ndo hivyo, na sisi tumepuka procrastination, we are here and we want to get better, si ndio? Na katika hiki vipindi there was always gonna be a tech tea. Yes, katika episode zote lazima kuna tech tea ambapo hapa na share insights ama tools ambazo unaweza kuzitumia wewe kama a young pia unataka ku stay wired ama connected na on your way to success. Yes, nitakuwa na share tips ama tea ambazo wewe unaweza kuzitumia. Na tech tea ya leo ni ebana, kama unabanwa na organization, yani tunasema huwezi kuorganize mambo yako. Si unajua kuna watu wanaishi bila mpangilio, yani mtu anaamka hana schedule, hana ratiba atafanya nini, he's just going. Yes, nataka nikupe mchongo mmoja. Kuna free software inaitwa Notion, unaweza ukaitumia hii uka organize mambo yako, na inakuwa inakutumia notice kwamba yo, huu ni muda wa kufanya kitu fulani, huu muda wa kufanya kitu fulani. Unajua, ili uweze kuepuka pia procrastination ni lazima uwe organized, mambo yako umeorganize, ratiba. Na ndio maana hata shule walimu hawaingi tu vipindi bila ratiba, kumekuwa ratiba ili vitu viwe organized. So this Notion is really good app, itakusaidia wewe kuorganize schedules, kuorganize content creation, calendar yako, ili uweze kustart kuattain success ama uweze kuattain kile kitu unataka. Now until next time, keep growing, keep hustling and stay wired. Mimi ni host wako Mike, till next time, and every week tuko tuna drop episode. Kama unapenda, follow, subscribe, na pia zipo YouTube, you can go and find them, Young and Wired. Pia Instagram unaweza ukatu follow kwenye page yetu Young and Wired. Yeah, it's a wrap for today. Stay connected, stay wired. Till next time, I'm your host Mike. Bye-bye.